Ibusuma Nojila bumapenzi
Mungiga muno
ya kubwana balumwe
Uwesu olangisha
Ibusuma
Ibusuma
Noya kushomba Babali balumwe
Mwezi na kukoshoma
Beni beni
Tungamuboni
Ibusuma
Ibusuma
Nojila bumapenzi Noya kubwana balumwe
Noya kukamwa
Ibusuma
Noya
kushomba Babali balumwe
Meso.
Beni beni
Wanjili lwa mapenzi Benzi nyogo mboshoma Bibali gumbele Igwamba ibubi Abota bali ibalomwe Basi gupa upa meso Bana wajabulosi Wisi wa wangu satani Bali muntu munyiga Ayebo mumwibu suba Imapenzi tasali Yaguba yanda ivalongwe Noyagu shoma iguti Moyomu watu ula yandiga Bobu Kristu Nayagu kutambula Yesu
Ibu suba Nojila bumapenzi Noya kubwana balumwe
Iya
Ibusuma
Ibusuma
Noya kushoma Babali balumwe
Beni
Beni beni
Ibusuma
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 Nojila bumapenzi Noya kubwana balumwe
Onyiga muno
Ibusuma
Ibusuma
Noya kushoma Beni Ibusuma,
Ibusuma,
Noya kushomba,
Babali
balumwe,